Talk to me, man. I'm the boy, call me number one. Let's talk about a love, baby.
Let's do kids, baby.
When don't nani pendeza, dunia inajua. Mwenye najipongeza, najua kuchagua. Na pale ninapoteleza, siku nitawakajua. Akileta jealous na kutubeza, ndo ukubwa tunakuwa. No baby, these girls in loyal. Umbe walitaka pesa, nikawapa moyo. Baby, these hoes in loyal. Wapenda sufuri nyingi, niliwapa moyo.
Zombies strapped to the neck.